xiisadda diblomaasiyadeed ee xulufada gaashaanbuurta NATO iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa meel xun gaartay iyadoo aqalka cad ee Mareykanka uu yaboohay Ruushka in uu laba arrimood kala doorto duulaan uu ku qaaday Ukraine oo uu cawaaqib xun kala kulmo amaba wadaxaajood nabadeed oo hadda Putin uu arko wajigaba. Haddaba maxay tahay tallaabada xigta ee Putin? Wariyaha V O E da Anita Bawla ayaa warbixintan ka diyaarisay. Waxaa inoo soo koobaya Xuseen Baraadan.
Aqalka cad ayaa ku adkeysanaya in uu jiro hal dariiq oo keliya oo looga bixi karo xiisadda issoo taraysa, dariiqaasi oo ah jidka diblomaasiyadda. Laakiin kadib markii ay wada hadleen madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka, haddana qofna ma saadaalin karo waxa tallaabada xigta ee madaxweyne Vladimir Putin ay noqon doonto, sida ay sheegtay ku-xigeenka afhayeenka aqalka cad Karen Jean-Pierre.
As we have said before, we're in the window when an invasion could begin at any time. We will not comment on any details of our intelligence information except that
sida aan hore u sheegnay waxaan ku jirnaa xaalad uu duulaanku bilaaban karo waqti kasta. Ma rabo inaan ka hadlo wax tafaasiil ah oo ku saabsan xogta sirdoonka, laakiin waxa kaliya ee aan sheegi karo ayaa in toddobaadkan uu bilaabmi karo dagaalku. Mareykanku wuxuu diyaar u yahay xaalad kasta.
Hogaamiyaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa isniintii sheegay in dhammaan calaamaduhu ay muujinayaan in duulaanku u dhici doono.
We are told that February 16 will be the day of the invasion. We'll make it a day of national unity.
Waxaa loo sheegay in 16 February ay noqon doonto maalintii duulaanka la soo qaadayo. Waxaana ka dhigi doonaa maalinta midnimada qaranka. Waxaana la saarayaa calanka dalka midnimadeenana. Waxaanu tusi doonaa caalamka oo dhan.
Put on yellow blue ribbons and we'll show our unity to the entire world.
Washington ayaa boqolaal oo gargaar military ah u dirtay Ukraine, waxayna isniintii amar ku bixisay in si ku meel gaar ah loo raro safaaradda Mareykanka ee caasimadda Ukraine ee Kiev. Will Pomerantz oo ah kusimaha agaasimaha macadka Kennan ee xarunta Wilson Center ayaa V O E da u sheegay in Putin aanay u badnayn in uu ka laabto go'aankiisa.
I don't see Putin really having an option to retreat because he has put so much at stake during this crisis.
Marko Putin runtii inuu heysto fursad uu dib ugu laabto sababtoo ah wax badan ayuu geliyay intii lagu jiray dhibaatadan. Marka way adag tahay inuu si dib yar faraha uga qaado. Taasi ma aha xeeladaha Vladimir Putin lagu yaqaano
strategies.
Intii hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa booqday magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine ka hor safar uu salaasada ku tegi lahaa Moscow, waxaana uu dalbaday tallaabooyin cad oo lagu qaboojinayo xiisadaha hadda jira.
Waxaan diyaar u nahay inaan wada hadal dhab ah la yeelano Ruushka oo ku saabsan su'aalaha la xiriira amniga Yurub, NATO iyo Mareykanka. Qorshe aanu taageersan nahay ayaan u gudbinay Ruushka. Waxaan hadda ka rajaynaynaa jawaab celin.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka, Sergei Lavrov, ayaa u sheegay Putin in Ruushka uu ku sii jiro wadahadalada.
The readiness for listening to counter arguments, our possibilities aren't exhausted. Of course, they
diyaar ayaan u nahay dhageysiga doodaha ka imaanaya dhinaca kale. Dabcan, wadahadalada amniga ma aha inay weligooda sii socdaan, laakiin marxaladan waxaan soo jeedin lahaa in la sii wado oo la kordhiyo iyadoo la tixraacayo xiriirka aan la leenahay Mareykanka iyo NATO.
Madaxweynaha
Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in xulafada NATO ay ku jiraan heegan sare, Ruushkuna uu la kulmi doono cunuqabateyn adag haddii uu soo weeraro Ukraine.
Mahadsaned Xuseen Baraadan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O E da Anita Bawla ee diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O E oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.